kupambania, takupigania daily. Penzi lako la kweli moyoni usinchoke, mimi nawe mabebe. Macho useme tu wakimbie, tujifiche mbali watuangalie, tuvishane pete wachungulie. Mimi nawe mabebe, tuwache waseme tu wakimbie, tujifiche mbali watuangalie, tuvishane pete wachungulie. Dale, you are my baby mama, I'm your baby daddy, call my bodyguard. Walai, niko radhisi kwe mzima, nailinda lafsi jizimaga, kwanza na yoko pa mazina. The way you love me, I love you, niko radhisi kwe mzima, nailinda lafsi jizimaga, kwanza na yoko pa mazina. The way you love me, I love you, I love you. Siafatilie, oh my love. Ugomba na topigia na tuelewana, kucha kucha kuchere tunachekana. Mambo ya maisha kunya kusiape mwanya tena. Wako mina kauliza ombi, kiunoni, mambo nyumba ndimbwa kwa ndani, kufichwa fichwa vyumbani, kufumani wa samani. Niko radhisi kwe mzima, nailinda lafsi jizimaga, kwanza na yoko pa mazina. The way you love me, I love you, niko radhisi kwe mzima, nailinda lafsi jizimaga, kwanza na yoko pa mazina.
Kiko sana.